unavyokata moto wangu kana uwaza. Na weka loki, na zama ndani tena lango na libana. Kwa kesi toki,
ndubendo mina yeye.
Jembe na chimba migodi,
kwenye giza ngarena yeye.
Mbuka ngata pajo,
vitimbi na vugaga nikikanye maga pipi wana nifanya pimbi wala MC Shangai nikimwaga mashilingi.
Wow, wow, yeah, bring your body here, I take your body there, koleza na miuno hadi ni wike, yeah, nolezi body, leo uko na mie geto ni na chinji kwangu ni kufise.
Badi, badi, achia vyote sini banie.
Amikatisha badi, 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 yeah.
Amikatisha badi, badi, achia vyote sini banie.
Amikatisha badi, 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 yeah.
Kana vingi vitimbi, kana vugaga nikikanye maga pimbi.
Sakata, sakata, sakata.
Kana nifanya pimbi, wala MC Shangai nikimwaga mashilingi.
Sakata, 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 sakata. Nimedata, unauno la chakata. Sakata, 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 sakata. Wako nimedata, unauno la chakata. Sakata, 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 sakata.